zambu.com. Super vibes.
Analenga zose tundimau Chikundi china zata timamu Gani sama panga nao Uchimo unso amadana nao Poti yali hoera Na feso tikale tuhoera Chikundi chake chitikwanira Mwa yeso ife tutikondwera
Sama panga nao ambuye
Malakwitsa, mtu wa manama akuchoka polapa, mtu wa malumbila mutima kutukwana, yeah Sunday ya tsoko Friday ndichitagwa agasi ya undi smoke wa malalata kutembele lankata na ndiyambadala wabwino ndimotsi ya kadate wakumamba kwa mama funati kalengati yeo kuyenda mchiyero kala moyo wapempeo anachitila yesu wali mtsiko ngati feo mayeselo wanata sana limbe pae yeo okonje sayimfa linso mwaifeo kutilenga ifeo nkuchimwila soi yeo kutumiza mwana kende kufela ifeo mtani mwa ifeo akana panga ngati yeo
Sama panga nao ambuye Ambuye, ambuye, ambuye
Kaya micheru
Sama panga nao ambuye Ambuye, ambuye, ambuye
Kaya ufiti
Sama panga nao ambuye Ambuye, ambuye, ambuye
Ea ujimo
Sama panga nao ambuye
www.amadzambiri.com